Tanzania, najivunia Tanzania. Mlima Kilimanjaro, hifadhi za wanyama Ngorongoro, Serengeti, Mikumi, najivunia Tanzania. Watalii karibuni Tanzania, wekezaji karibuni, mwekeze kam, milango iko wazi Tanzania, wote kwa wingi karibuni, mwekeze njoo. Chaman, watu wa vipaji, milango iko wazi Tanzania, njoo. Tuna umadini, tuna zefazi, wote kwa wingi karibuni, mwekeze. Come, sing mambo jambo. Come, sing mambo jambo. Come, sing mambo jambo. Come, sing mambo jambo.
Mambo jambo jambo, sing sing mambo jambo jambo, sing sing mambo jambo jambo, sing sing mambo jambo jambo, yeah. Mambo jambo jambo, sing sing mambo jambo jambo, sing sing mambo jambo jambo, sing sing mambo jambo jambo, yeah.
God bless Tanzania, God bless Africa, God bless Tanzania, God bless Africa. Umetufanya tuwe na amani na furaha, umetuepushia mabaraa. Umetufanya tuwe na amani na furaha, umetuepushia mabaraa. Come, sing mambo jambo. Come, sing mambo jambo. Come, sing mambo jambo. Come, sing mambo jambo.
Mambo jambo.